Deeqdan raashinka ah oo ka timid xarunta gargaarka iyo howlaha bani'aadamnimada ee Boqor Salmaan ayaa hay'adda Tadamon oo kaashanaysa maamulka magaalada Baydhabo iyo wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxay magaalada Baydhabo ugu qaybiyeen in ka badan 1,000 qoys oo ku nool makaamka barakacayaasha magaaladaasi. Deeqdan raashinka ayaa ka koobnayd bur, bariis, baasto, saliid, waxaana goobjoog ahaa qaybinteeda wasiirro, guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada Baydhabo, iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Baydhabo, Aadan Cali Aadan, ayaa ka warbixiyay deeqda.
Saadi barago hayta, Ilaahay mahadle, maalintii 3-aad iyo hay'adda Tadamo oo kaalmo ku helaas hay'adda Boqor Salmaan, iyo maalintii 3-aad walgeebiyaasi, iyo geeka geebintii oo 3-aad iyo roogno, marka wasiir hadhowaw, dadka kolley guud ahaan hata la huli, dad oo agoonley ah, waayeling ah, dad oo naas nuujinta oo haweenka oo ulaad nuujiyayaan ah, iyo dad oo saasoo kale barakacayaashi dadka noolay ah, iyo naska jaran.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaraynta musiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdullaahi Isaaq Maxamed, ayaa sheegay inay door muhiim ah ka qaadan doonaan taakulaynta dadka danta yar.
Maybaan kuma hadnagaane hay'adda Boqor Salmaan oo muddooyinkii boorkii maalmood raashinkan dareeray oo la siiyay dadka oo taabaalaysan oo reer Koonfur Galbeede oo dadkii mudnaa inay la siihayeen, iyo intii Ilaahay waafajiya heli inta kale may rajeeyaan insha allah inay mar kale yoon waqti kale kale may la raaciso guddoomiyaha degmada iyo hay'adda Tadamo yoon saasaato diirsii doonaan. Dhowr jeeraha ka nagadeen Boqor Salmaan King Boqor Salmaan oo hogaamiya iyo hay'adda Tadamo oo deeqda lahaan wakiiladii may baha in dadkii oo markas oo dhibaato ka dhigay deegaanada Koonfur Galbeed aan gurmaday aan kuma hadnagaana inay shaqada fayl lahaytii oo bulshada lahay aan kuma hadnagaana inay mar walba la garab surnaada dadka taabaysan khaasatan dadka oo baahida gaar qaba curyaamiid ah inay naftiyo badanaadaan aan kuma hadnagaana saas dartii may barajeen inay qaxootiga dadka ay dibiidiyoon dadka tabar darangayoon lan gargaara guud ahaan wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed mayba la shaqeysay maayarka guddoomiyaha degmada iyo arrimaha bulshada amniga iyo kula shaqeyn arrimahan oo gargaarka inoo daadajiyaan inay dadka hoose la siiyo gargaarka sayti iyo wakiilni iyo inoo kula shaqeyn sidii wanaagsan kama hadnagaana maamulka degmada iyo tiimka la shaqeeyo guud ahaan hay'ad Tadamo marnaba aan kama hadnagaa maysan leenaha degmooyinka kale oo baahida kale ku jira Koonfur Galbeed inay diirsadaan insha allah mayba rajaynaynaa.
Deeqda raashinka ah ee la soo gaarsiiyay qoysaskan isugu jira haween, caruur, odayaal ayaa dabooli doona baahiyihii ay qabeen qoysaska ee dhanka raashinka ah.